റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക ഉത്തത കവേ അംഗജുമാതാത് ഗൽഗല കേസ സാലമാ ഫുലക്ക ജൽകവേ അംഗസാ സദി ሜትር ባንዲ ዲግደሚለም ዲግደሚሻኒ ሶዶሚ ተቆረጥ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደበርስ ሰገንታፋን ኦሮሞ አመጀልቀባ ከነን ፈጎፍዮ ሰገንታ ከኛ ሆርዶፍተን አገፈቶን ከኛ ተሞልተን ኩያን አራዶ ለሰገን በኩመለማብ ዲግደም ከሱሜስቱን ከሰናጣ አንቱጅቤ ሆራቲ ኩየረሪ ቫይረስ ኮሮና ዩናይትድ ስቴትስ ኩታሊ አዳዳ ከሳ ሀማታ አዴሙቱ ገባ ሰሜጅራ ኦዱር አቦ ደገባ ተቀምና አጀቻ አርቲስት አጫሉ ቦደ ወሉማገል ሃሊ አምቦ ወለገልጣ ማልፈካት ገረቦዳ ያታ ፍሰጉናላ ማማት ዩናይትድ ስቴትስ ጨለቂሶስ ንቀም አንገ ጥምሮ ሰገንታ ኬንያ ትንወሊን ቱራን አፈራ ኬንያ አገፈቶ ተኬንያ ፕሮዲውሰሪን ተምሳሳራ ብራን ኃይሉ ተምሳሳ ኢንተርኔቲቭ ሚዲያ ሐዋሱ ማከክ እንደይስቱሞ ትግስት ገመቲ ኦዱ አዱኛፍ ገረጃለን እንተንስ እንደበርሳ
አተሞልተን ከበጀምቶታ ደገፈቶተ ኬኛ ኦዱን ከሚሳር አፍቀምኑ ኩኖ አድብልሱማው መተ ትግራይዮ ካንቲ ፒኤልኤፍ ለሚ ወን ኢትዮጵያ ፋዋስኒ አዱኛ ሞቱማ ኢትዮጵያ አንጎራ ካሱ ገርጋርሰ ከጎደኒ ፋምቸዲ እስጅራ ቲፒኤልኤፍ እብሰባሴ ካናን ሞቱማን ዶክተር አብይ አህመድ አባሬቲ አከሱመስ ቶኩማ ኢትዮጵያ ሶዳዳ ጀዴጅራ ሄደለጋ አባያ ካኒላለኒስ ፈዲ ኢትዮጵያ ኤክስሱን ደንደኝ የጀቹን ካኒማቴ ኤፍሲቲ ፒኤልኤፍኩን አንጎኒ ሞቱማ ቡልቺሰናኖ ሮሚያፊ አንጎኒ ሞቱማ ካነምብሮ ሞቱማ ቡልቺሰናኖ ትግራይ ጄቁምሳ ኢትዮጵያ ከሳ ከኤኛ ካና ዱባ ጅረጀቹን ሂማቱ ጀዴራ ኩኒስ አጄፈሙ ወልሳ ሮሞ በከማ ሐጫሉ ሁንዴሳ ኒደበለታ ጀዴጅር አጀቻ ጀነራል ጻረ መኮንን ከንህመተም አጀጃ ኩደኒ መሳፍን ጥጋቡረት ጀቸረ ገባቶ ታውልት ቀበቴ ያገሲሱ ወጂ ጥምሩሳ አባና ለንጋቤ ስጀራ ከናፊስ ማን ሙርቲስ ሙርቲ ከኑዳ በላ መቀበቹሳ መለስካቸው አማሃ ገባሴ ኦሮሚያ ከሰት ጀቁምሰው ማመን ከንከ ኢትዮጵያ ገማ ባሃ ከሰት ዋንገባ ዳብተተኒ ፊ ተጃጅል ያዳዳረት ዲባ ቀባቹንሳ በከመጅራ አዲሽኮል አከገባሴት ከነን ቢየቲ ገማ ባሃ ከሰት ሪራን ዳንዲሌ ዋንጩፈኒፍ አከሱመስ ደልደልቶን ኩድራፍ ሙድራ ዲየሰን ሃሌላን ገገሰሙ መላ ሶዳጀዱን ዲየሱ ዋንን ደንደኝፍ ሃንቅኒ ፊ ቃለይን ሲገቲ ጅራቹንሳ ኢፍሰሜራ ከረገፈታ ጅርተን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ተገንታፋን ኦሮሞቲ ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ሰና ዲላ ለባሱ ሳኒ ገልሜ አገርሲሱ አከሱመስ ገልሜ ማለቀቀበን አከ ኢላለሙፍ አባና ለንጋ ኒውዮርክፍ ኮሬን ኮንግረሳ ከንጋፈት ሰነደበለቴ ዲሞቲ ጆተ ዲረቲ ማን ሙርቲ ሙምሚች ከብየቲ ሐራ ያደሳ ከዱማከኑፍ ጅራ ፕሬዝዳንት ትራምፕ በረኩማ ለማፍኩደጃ ፕሬዝዳንቱማ ፈናዶርጎመን ገልሜ ዲላ ለባሱ ሳኒ አገርሲሱ መታፍ የሱዲደን ገልሜ ዋይ ቀበኛ ማለቃ ቀቦ አገርሲሱሲ አከን ያን ኦርካን ጀደሜራ ኢሞቲ ለማን ካናላልጂሴ ኮሬሌን በከቦተ ኡመታ ካን ማነመሬ ዩናይትድ ስቴትስ ባንኪሌን ረጋ ከዴ ሰኒፍ ጋፈታ ቱራን አቡካቶን ትራምፕ ባቲ ጫምሳደር በከጀደኒት ጠለያን ገረ ባንኪሌት ኤርጉን ሴራን ቡዋር ገምሲሱን ቀቡ አከሱመስ ሴራቱምቶን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ቆረቹ እንደንዳን ጀደኒ ቱራን ወረራ ቫይረስ ኮሮና ነሞኒ ቀበመን አዱኛ ረት ለኮፍሲሳኒ ደበሉን ሚሊዮን ኩደለ መጫሉ ዩኒቨርሲቲ ጃን ሃፕኪንስ ወቺ ሰጅራ ዩናይትድ ስቴትስ ነሞተ ዱኩበ ኮቪድ ኩደ ሰገሊን ቀበመን ካና ሰዲከሳ ሐርከቶ ኩጀቹን ሚሊዮን ሰዲፍ ኩመሸንተሚ አፍሪ ዲበጃ አፍሰገልተሚ ሸንቀባቹን አዱኛ ረት ዶዱራ ቀበተ ጅርቲ ሮቢ ከሌሳ ቆፋ ነሞተ ኩመጃታ መጫለንቱ ዩናይትድ ስቴትስ ከሳ ታራ ቫይረስ ኮሮና አንቀበሜ ለኮፍሲ ኩኒስ ኤርጋዌረሪ ዱኩብቻ ዩናይትድ ስቴትስ ከሳ ትጀልቀባር ገሜአስ ጉድቻ ጀደሜር ዮጢቃቴ ኩታሌ ዩናይትድ ስቴትስ ሸን ጀቹን ካሊፎርኒያ ቴክሳስ ቴነሲ ዌስት ቨርጂኒያ ፊ ዩታን ሮቢ ከሌሳ ነሞተ ቫይረስ ኮሮና አንቀበመን ለኮፍሳን ጉዳ ገልሜሰን kutaaleen hedduu ka biraan immoo guyyaa torba keessatti namoota haaraa qabaman lakkoofsi isaanii guddaa ta'e galmeessanii jiru. United States keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamanii hedduu dabalaa ka jiru ta'uu kanneen dhukkubsatanii du'an garuu hagas hin dabalin akka jiran ibsameera. Kun oduu gammachiisaa ta'us hayyoonni garuu kun of eeggannoon ilaalamuu qaba jechuun akeekkachiisu. Walakkeessa baatii waxabajjii kaasee lakkoofsi namoota haaraa vaayirasii koronaan qabamanii Ameerikaa keessatti hedduu dabalaa jira. Guyyoota darban torba keessatti giddugaleessaan guyyaatti kan qabaman 1,500 ga'uu jedhameera. Lakkoofsi namoota du'anii kan torban tokkoo yeroo laalamu guyyaa guyyaatti 500 kan ga'u akka du'an ibsameera. Bulchaan yookaan kantiibaan magaalaa galma mootummaa Kooriyaa Kibbaa kan Sool eessa buuteen isaanii dhabamee jira. Saroonni poolisii fi xayyaaronni nammaleeyyiin magaalattii keessaa barbaacha isaanii kan itti fufan yoo ta'u kunis kamisa har'aa intalli kantiibaa kana eessa buuteen isaanii dhabamu ega gabaaste booda ta'u aangoonni dubbataniiru. Poolisiin akka jedhutti bulchaan magaalattii Paark Woon Sun barreeffama lafa kaan intalli isaanii argitee jirti. Sabaahimaan Kooriyaa Kibbaa akka gabaasanitti paark har'a lafa hojiitti hin argamne kana malees bilbilli harka isaanii cufaadha. Odeeffannoon bilbila isaanii irraa mul'ate yeroo dhumaaf kan mul'atan Suul kaaba bahaa keessaa akka ture waan agarsiisuuf jecha poolisoonni iddoo sanarratti fuulleffatanii jiru. Meeksikoo keessatti bulchaa kutaa tokkoo kan turan Seesaar Duwaarte waggaa lamaaf yakka malaammaltummaaf kan barbaadamaa turan Yuunaayitid Isteets keessatti mana keessa akka hin baane ittifamanii jiru. Abbaan alangaa kan mootummaa Meeksikoo akka labsetti aangawaan durii kun poolisiin Yuunaayitid Isteets kan Maayaamii jiru roobii kaleessaa hidhaatti geesseera. Dabarsanii Meeksikootti kennuufis qophiin xumurameera jedhameera. Duwaarte bulchaa kutaa daangaa gama kaabaa ta'uun bara 2010 hanga bara 2016 hojjechaa kan turan yoo ta'u maallaqa uummataa kan ta'e doolaara yoo xiqqaate miliyoona 52 ta'u seeraan alatti gargaaraman himannaa jedhutu irratti dhiyaatee ture jedhameera oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteets keessaa uummati miliyoona 3 ol vaayirasii koronaan yoo qabaman kanneen 1,130 ol ta'an immoo du'aniiru. Kutaalee Ameerikaa gurguddoo kan akka Kaaliforniyaa, Filooridaa, Teeksaasii fi Arizoonaa keessatti immoo namoota hedduun haaraa vaayirasichaan qabamaa jiran. Akka gabaasa Mariyaamaa Diyaalootti vaayirasichi kutaa Kaaliforniyaa keessatti heddummaataa adeemuun dimokiraatichi bulchaa kutaa kanaa Gavin Newsom kutaan sun hangi tokko deebisee akka cufamu akka ajajan dirqisiise. Manni maree kutaa Kaaliforniyaa boqonnaarra tures torban dhuftu hojiitti deebi'uuf ture yeroo hin murtaa'iniif cufamee jira. Ripaabilikaanonni hangi tokko tarkaanfii kana hin simanne.
It's just not a sustainable solution to shut the legislative branch of government down indefinitely.
Qaama mootummaa seera tumuu yeroo hin murtaa'iniif cufuun furmaata fudhatama qabu miti. Uummati guutummaa kutaa kana keessaa hojii nuti hojjennu irratti hirkata. Keessumaa hojiin kallattiin dhimmootii fayyummaa uummataa kan akka COVID-19 hidhata qabuuf dhimmootiin kanaan walqabatee jiru dinagdeef jireenya uummatichaa miidhaa jedhan. Filooridaanis kutaa kabiroo vaayirasii kanaan dhaamte keessaati. Bulchaan Filooridaa Rippaabilikaantichi Roon DeSantis akka jedhanitti weerara vaayirasii koronaa to'achuuf kellaaleen eegumsa fayyaa kutaa kanaa qopheedha jedhan.
In South Florida, you now have the Miami Care Center. You have a facility in Broward that's COVID.
Florida kibbaa keessaa waltaan eegumsa fayyaa Miami jira. Waltaan COVID-19 qofaaf hundaa'e immoo Broward keessa jira. Konyaa Palm Beach keessas COVID-19 kan hundaa'e waltaan qophaa'eera. Siree hedduun namoota vaayirasii koronaan qaban simachuuf oollee ni jira jedhan. Kibxata darbe. Jilli dimokiraatotaa kan Filooridaa akkaataa bulchaan kutaa sanaa weerara vaayirasii koronaaf deebiitti kennan qeequudhaan guutummaa kutaa sanaa keessatti maaskiin akka keeyyatamu ajajuu dhabuuf bakki bashannanaa naannoo galaanaa akka hin cufamne ajajuu dhabuun lammiiwwan Filooridaa ajjeesuuf dhibee kana facaasuudha jedhan. Filooridaa keessaa torbanneen darban keessa uummata 1,800 guyyaatti vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'u kun kambati darbir dacha saddet chala. Arizonanis kutasre hospitala heddu kabarbadu kesati.
We are definitely not seeing the curve bend.
Khala jiru inna ila lugumat foya de musar ganjiru. Jechun guya guya tidabala dema. Kuta Arizona kesala kofsana moto virusi kanan kabamani harar argajirra jiran. Kutan Texas, weerara virusi kanan kannena kan aman kesa tokko. Kiptata darbe namota kumakurani ulta antu virusi koronan kabaman. Hata umale, kutan sun ajaja dabarsus jiratun heddun. Walirra hiik insawasu maski keyyechu didaniru. An lammi Amerikati wanan fed wanan barbade gucchunk aba. Dilala motum manan basa walabata e jirachun feda walabata unfeda kan nenjer an lejiru. Kan immo mirga herri nu kenne faalle sawantef wanan keyyet unamninatti muhink abu kajet anis jiru. Hayyon nit ibe waye ukubota darik ayo kan infectioni garu. Erga guya walabumma Amerika tumurator bandar beka bajame as. The Kofsina Mota virusi coronan kabamani akan dabalu dubbatu. Dr. Peter Hodges, hayu ibe darik ati. Sanisa kajat anit hala weerar hamtu ke sajirra. Thorban ittanu laman virusin kun fachon dacha dabalu vde majar an. Gurmun White House kan COVID kul asagalit tidulu funda aigaru. Hala kana akad da tilala.
We are in the one of the worst parts of the epidemic.
Malaton jal kabamullate kan Arizona, Florida, Texas kesa. Halli jiru foyyaa deemusaa mul'isa. Bulchitoonni kutaalee maraa vaayirasicha akka horiin kaane gochuuf tarkaanfii cimaa fudhataniiru jedhan. Yaadittaanaa pirezidaantii Mayik Peensa kun kan dhagahame waltaan ittisaaf to'annoo dhukkubootaa Yuunaayitid Isteetsi CDC'n baatii caamsaa dhuftuu qajeelfama attamiin manni barnootaa deebisee akka banamu beeksisuuf innaa qophaa'a jirutti. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaati. Wallee kanaan gara sagantaa keessatti ce'e.
Yeah.
Agam Fure Wande Saf, Heddu Galateefan. Ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaatti fufe mormilee bakkaawwan adda addaatti ka'aniin booda amma haalli amboof walumaa gal Oromiyaa gama lixaa keessa jiru maal akka fakkaatu gabaasaa keenya Naakoor Malkaa odeeffannee jirra. Namoota dubbise.
Akka waltee Naakoor gidduu kana odeeffannoo sirraan arganne waa'ee naannoo amboof godinaalee gara sanaa jiran keessa haala jiru mee haala yeroo ammaa mul'atu nuuf ibsi.
Tolee namo magaalaa amboo irraa jalqabuudhaaf torban darbe keessa ajjeessa artiist Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan magaalaa amboo fi godinaalee Oromiyaa lixaa garaagaraa keessatti daandiin cufatee tajaajilli saddaan citee turuun isaa ni yaadatama. Garuu hidhata kana jalqabee tajaajilli geejjibaa, tajaajilli suuqii, tajaajilli hoteelaa, tajaajilootni hundumtuu bifa gaarii jedhamuun itti uffaniiti kan isaan jiranii. Wallagga bahaa, wallagga lixaa, qilleen wallaggaa akkasumas magaalotni isaan keessatti argamanis tajaajila walfakkaataa irraa akka jiran namoota achitti argaman irraa bilbilee adda baafachuu yaaleen jira. Yeroo ammaa kana tajaajilli hundumtuu haala itti uffetti jira jechuudha.
Hiriira kana booda haalawwan kan biroon mul'atan yoo jiraatan naannolee kanatti mee goda irraa jalqabnu qeellem wallaggaa keessaa waan odeeffatte maal qabda?
Gara magaalaa Dambidoollootti bilbilee akkasumas immoo aanolee tokko tokkotti bilbilee haala jiru qulqulleeffachuudhaaf tattaaffii godhin jira. Godina qeellem wallaggaatti itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa kan ta'an obbo Tafarii Asaffaa torban darbe keessaa jecha artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan magaalicha keessatti hiriirri balaaleffannaa ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaa bifa naga qabeessa ta'een raawwatamee jira. Hawaasni jiraattotni magaalaa akkasumas qaamotni nageenyaa irratti hirmaatanii karaa nagaatiin xumurameera jedhaniiti kan isaan dubbatanii yeroo gadda ibsatanittis rakkoon nageenyaa akka hin turre kan isaan ibsanii waan walqabatee amantaa walqabatee rakkoon godina qillee wallaggaa keessatti uumame hin jiru jedhanii jiraattota keessaa komiin ka'u namootni lakkoofsaan hangana hin jedhamne yookaan isaan adda hin baafatiin sababa hiriira balaaleffannaa wajjin walqabatee hidhamu dubbatu isa kana adda baafachuudhaaf obbo Tafarii Asaffaa gaafateen jira. Namootni muraasni hidhamaniiru jedhanii lakkoofsaan yeroo ibsanis namoota jaha ta'antu yeroo ammaa kana akka godina qillee wallaggaatti hidhame sababni isaan itti hidhamanis immoo sababa balaaleffannaa hiriira sanaan wal qabatu osoo hin taane daandii gara Finfinneetti geessu daandii guddicha aspaaltii addaan kutuudhaaf tattaaffii namootni godhan jaha hidhamaniiti kan isaan jiranii adeemsi seeraa isaaniis akkuma hirri biyyattii eeyyamuun jalqabamee jira. Himatni irratti banamuudhaaf ragaa walitti qabamaa jiraadha kan isaan jedhanii kanarraan kanas rakkoon biraan jiru jechuun kan isaan ibsa kennanii jiran jechuudha.
Mee achumaan gara wallagga lixaa taa'ichu achiis yoo odeeffannoo qabda ta'e?
Tolee godina wallagga lixaa ilaalchisees akkasuma torban darbe yeroo hiriira balaaleffannaa jechuudha. Akkuma godinaalee bakka biraa Oromiyaa keessatti mul'ataa ture daandiinis cufame tajaajilotnis iddootti cuccufaman tokko tokko turaniitu kan isaan turanii isaa wajjin wal qabate haalli yeroo ammaa kana jiru maal fakkaataa kan jedhu mirkaneeffachuudhaaf jiraattotatti bilbilee hiriira balaaleffannaa sanaan wal qabatee aanolee akka qilxukaarraa mana sibuu akkasumas aanaa najjoo fi kanneen birootti namootni hiriira balaaleffannaa sana irratti xaadannoo dhageessisaa turan akkasumas immoo alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatanii turan hidhaman jedhanii komii kan dhiyeessan turaniiru. Dhimma kana adda baafachuudhaaf gara bulchaa godina wallakalita obbo Elias Ummataa tibilbileen ture artista Caalu Hundeessaa irratti ajjechaan geggeeffame gadda guddaa kan namatti dhageessisu gadda guddaa kana irrattis immoo namootni hiriira kana irratti hirmaatan balaaleffachuu qofa osoo hin taane namni ajjechaa kana raawwate seeratti haa dhiyaatu gaaffii dhiyeessanii jiru jechuun kan isaan dubbatanii hiriira balaaleffannaa kana irratti garuu namootni bifa naga qabeessa ta'een aanolee 12 ta'an keessatti balaaleffatanii galan irraan kan hafe namni sababa hirmaannaa hiriira kana irratti taasise hidhame hin jiru jedhaniiti kan jiranii gaaffii uummata keessaa namoonni hidhaman jedhanii ka'eef ammoo yeroo deebii kennan namootni 77 ta'an hidhamaniiti kan isaan jiranii akka godinichaatti jedhanii sababa hiriira kana irratti hirmaataniif osoo hin taane sababa jeequmsa kakaasuudhaaf akkasumas qabeenya gubuudhaaf namoota irratti balaa lubbuuf balaa miidhaa qaamaa geggeessuudhaaf tattaafataniiti kan isaan to'atamanii jechuun deebii kennaniiti kan isaan jiranii sababa amantaa fi sababa sabaan wal qabatees rakkoon nageenyaa uumame hin jiru jechuun obbo Eliyaas uummataa deebii kennaniiti kan isaan jiran. Adeemsa seeraa namoota qabaman jedhaman 77 ilaalchisee obbo Eliyaas gaafatamanii turanii haala heerri eeyyamuun namootni kunneen karaa itti mana murtiitti dhiyaatan hojjetamaa jiraa jechuun kan isaan dubbatanii jiran jechuudha. Haala godina Wallagga baas haalota deemaa jiran adda baafachuudhaaf bilbileen ture. Haalli nageenyaa torban kana keessa mul'ataa jiru gaariis ta'u namootni ilaalcha siyaasaa isaaniitiin hidhamaa jiru jechuudhaan paartii koongireesii federaalistii Oromoo KFO keessaa namni tokko natti maniiti kan isaan jiranii hanga ammaatti miseensotni isaanii lakkoofsaan 40 ol ta'an akka godina Wallaggaa baatti hidhamanii jiraachuudha kan isaan dubbatanii jiran jechuudha. Hiriiruma balaaleffannaa ajjechaa artista Caaluu Hundeessaa hordofee jechuudha. Namootni waliigalaan 136 ol ta'anis akkasuma akka godina Wallaggaa baatti hidhamanii jiru jechuudhaan kan isaan dubbatanii jiran jechuudha. Har'a kan hidhaman keessaas qindeessaa paartii koongireesii federaalistii Oromoo godina Wallaggaa baa obbo Fiqaaduu Ayyaanaa ta'uu isaaniiti kan dubbatanii jiranii. Obbo Fiqaaduu Ayyaanaa kan mana hidhaatii gad lakkifaman torbanoota 3 duradha. Waggaa kana keessa yeroo 3ffaaf kan isaan yeroo ammaa kan hidhamaa jiran jechuudha. Obbo Fiqaaduu Ayyaanaa bakka hojii isaaniitii qabamaniiti hidhamuu isaanii kan dubbatanii kan qaban ammoo miseensota humna addaa Oromiyaa fi tika magaalaa Naqamtee ta'uudha kan isaan dubbatanii jiran jechuudha.
Maaliif qabaman addatti waan itti himame jira yookaan immoo mana murtiirraa jennee itti dhiyaate jira?
Obbo Fiqaaduu Ayyaanaa alatti hin qabaman maali kan jedhu gaafadheen ture miseensotuma koree qindeessituu kan KFO godina Wallaggaa baa keessa jechuudha. Sababni ammatti addatee dhiyaate hin jiru sababuma miseensa KFO ta'an irraan kan hafe waan itti hin qabaman kan biraa hin qabanii jechuun kan isaan dubbatanii jiran jechuudha. Dhimma waraqaa mana murtii barreessuu dhabuu isaanii ilaalchisee garuu adda kan hin baafanne ta'uu natti himanii jiru. Yeroo ammaa kana mooraatikaa magaalaa Naqamtee keessatti hidhamanii jiru jechuun dubbatanii jiru. Isa malee godina Wallagga baa aanaa sireettis aanaa sibuu siree jechuu kootee aanaa haroo limmuu aanaa eebantuu aanaa diggaa miseensotni KFO lakkoofsaan waliigalaan naannoo 10 ta'an qabamanii hidhamanii jiru. Kan isaan ittiin hidhamanis sababuma miseensa KFO ta'an yookaan ilaalcha siyaasaa kan biraa qabaatan irraa kan hafe sababa biraa hin qabanii jechuun koree qindeessituu KFO godina Wallaggaa baa keessaa kan natti himanii jiran jechuudha. Yeroo ammaa kanas namootni kun bakka garaagaraatti hidhamanii jiru. Mana murtiitti dhiyaachuuf dhabuu isaanii ilaalchisee hanga ammaatti wanti mirkanaa'e hin jiru. Dhimma kana adda baafachuudhaaf gara itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina Wallaggaa baa obbo Badhaasaa Goobanaatti bilbileen ture. Amma sidukkaa dubbachuu hin danda'u boodarra deebisinaa bilbili jedhanii jiru. Qulqulleeffachuu hin dandeenye hanga saatii kanaatti jechuudha. Gara fuulduraatti dhimmoota kana wajjin wal qabatee wantoota hin qulqulleeffadhu yoo jiraate kanan qabadhee dhiyaadhu ta'a.
Mootummaan gidduu kana ibsa baasuun hiriira kanarratti bakkawwan baay'eetti namoonni baay'een akka lubbuu dhaban qabeenyaaleen baay'een akka miidhaman dubbataa jira. Gama kanaan naannoo sanatti waan mul'ate jira.
Dhimma kana adda baafachuudhaaf godina Wallaggaa bahaa godina Qeelleen Wallaggaa akkasumas godina Wallaggaa lixaa irraa haala jiru adda baasuudhaaf tattaaffii godheen ture. Godina Qeelleen Wallaggaa keessatti daandii aspaaltii gara Finfinneetti geessu kan aanaa Sayyoo keessatti argamu namootni kutuudhaaf yaalii godhan jedhan irraan kan hafe balaan lubbuurra qaamarra akkasumas immoo rakkoon biraa ka'ee jiru jechuudhaan itti gaafatamtoota naannoo sana jiran nuuf himaniiti kan jiranii. Haa ta'u malee torban darbe keessa gabaasa taasifneen godina Wallagga baa magaalaa Naqamteetti walitti bu'iinsa qaamolee nageenyaa fi namoota hiriira balaaleffannaa ajjechaa artista Caaluu Hundeessaa irratti hirmaachuudhaaf ba'an gidduutti taasifameen lubbuun namoota 3 darbuuf namootni 7 madaa'u gabaafameeti kan ture. namo gama biratin hidan baka tokotokko ta de difo mudal cise jirata magala ne qamte kanta ni fi abba fera kantan kanatro namota ilalcha siyasa sani ti idamatro njeda manif akka abukato tinewan abbataturon kisa sababade ge yakof baka ko ine rin jeda ni wanga fatani fkana makasani cekasne imma kana ratidu bisenture namosni hidama kanjiran halkan sati torba sati ja sati afur wana kasiti kan isan jedani akka serabiyatte mo yukan akka heri motumma kawti namni tokko qabamu kan dandau gana masati ku dalama qabe anga guya sati ku dalama qofati isarra darbeti undotni nake kum samotumma namota kan qabajiran jedani jiru kanarra darbe sammo namotni qabaman ko tokko bakki sanitti daman beekamu polisin qabamu namota kanan beku abbana linga yukan wajirre akas dimma kanarra taddama suda sirrakata manni murtis namota kana gafachu daf yukan imata bansi so jewel qabate adin sisera bar bashate akrawotam gochu daf indandamu jedani tikin jedani sila akahe rabiyat namonni yero qabaman bakketti qabaman eisatakai daman ali dasani lalse ragangu tu gamo motuma tinkin namu qaba jedani jiru abukato akkar gatan mati sani akkuunnaman yatagari bakketti sichagari akasumas fayya sani lalse sortofamu qabu anga seran ratti kulkulaye yekama taliti bilisa jedamus dandau kanalach segeru hal heribiyayemu ojin oje tamajru rakko kankabu jedaniti kanjirani hal qabinsa namotei damani lalchise wanqoratan yoqabatanif abbalanga waligalana noru miarra bilbilana dabafachu daf yalingo de amma similkofne devi kanargan yotemmo garful drat qabanne kan yanuta
tole gabasa radio sagal americana kormalka amburra gasi devi kana gudan sagal tom sadda
tole namo atle galatu
kanatti ansine ibsa bulala kan imammat united states calakisu sinif esina
Amerikana kumduru je chabate akkelmen nama ingurguramne qabsawu dirti ministeri ajala Amerika alleni gabas gani diddameso ratte huje Kanada buuf bay CIP jeran rattanum je ministeri ajala Amerika Mike Pompeo alleni feri abba male na fufi gurgurachi sufi kumnanu jina majjochi su adunya nam male fulay dukhe samu lat je Pompeo
There are 25 million adults and children suffering from labor and sex trafficking worldwide that desecration
adunya isa ijolle fenam gudda million didda mishaniti uja kanatira elmena ma waqa kufiti nume akkanato lchani faider uwani ete tabachoni wana baddu wana kamale baddu je pompeon ganda bakhis president trump biyo tuju kanaw je tanjere kudani shan karkar smotum marahut amma je ganna kanale president trump motum manisa uja kasison ballesofi dollara billion to kodia khenneyet ministeri aja ala amerika len motum manisa ganna khan khais Gamkhana hujidan saw jete milkaye
22 countries received upgrade this year 13 of them from sub-saharan africa
Karkarsana ni gan khan khaysa biyot diddam ilama tujiwan himatani sun kaysa ul guddate khaysa bay khan khaysa udani sa biyot gam moji sara gat jiranit duri jolle humna nu jo jechi fatani nafisani gurguratani akisan jiratan tol chani jirani himatani gan khana amal sun kaysa bahani yel biyot adunya saden uja kanatin be khani china fa party communist china ti fo resi wali no jeto ummati sane umnanu jina mojechi fechun bekaman sunu huji umnanu jetan khara babu abasu ti khara makina khawal qais ka tamru wojechufa ummatu gwari ti fi muslim bi sunin anno jinjangi fi fulade be du khaisa takano jechi fatan kuba tammo bulchin si castro horin guddan ne argato horiyo biyetu fayya biyala dakani nama wallanan kuba na dunya khaisa ogeyot fayya kum shantama biyot jata ma khaisa tergete te lojino jechi fatte umnanu jinu jechi fechu jirani jirani tene agito kim bakatalle biiti aduna mo jarxan ak passporti le rafula naga adobe xano orin jara xafala mulene banki motumma tak galula adobe xano kontrata le dosana kamalle te sanif adobe xano e yemani fi ojo jachisa motumma dosana le mena ma gurgurachun kone uji akmal hamtur je ministeri aja ala america kone ne sermale motumma to kijrachu fi xana mo jirachu da buyu danda kana motumma mergana ma yegu kamale balle sumal united states mo motumma ummati sa gurguratu injalleftu uji amtu sunille te lakeftu
kan kana olitti dagessan ibsa bulala kan imammat united states talakisu ture
radio sagale america gal